Here's another one. Nikitoka studio siku na kuwaga mzito, kuona sura yako ni zaidi ya kushinda biko. Nimejishindia diko, nimejishindia jiko. Wewe ndio unafanya stress iende mapumziko.
Wazenu nimebanana mtanambiani. Wazenu nimebanana mtanambia. Naona mazingzo, mazingzo. Mazingzo, mazingzo. Naona mazingzo, mazingzo. Selei.
Take five now.